I just can't. I can't send him more. Say, nyumi lo mwana. Yeah. Uganda nyumi lo mwana. Yeah. Yeah. Moloko le moto katwala wa wajifuna. Naji mugia kwa. Naji mugia kwa. Na yaba gaga mnyumi lo mwana. Simu mubi. Nyumi lo mwana. Hechana chezi nyazi nyolimbi fana yi. Kama batale nyama kito wa wamaji. Na yaba imbi mnyumi lo mwana. Simu mubi. Shit, bitchy, bitchy, man, man. Smash your pass, it's not kawa, man. The black wakora, tena tosasurwa. Kalango mwalava, kabuzi kesala. The kava somere, si atasirika. Nenga mandumu na Uganda usala ukuba black.
Mulo,
zebinyo mina mwana.
Simu, Uganda
nyo mina mwana. Zebinyo mina mwana.
Uganda nyo mina mwana.
Tukira kusimu vidata netu yuwe huu. Kana kasike we gure datensi jia huu.
Hatukaza,
Uganda nyo mina mwana.
I just can't. I can't send him.
But you know who I am?
Useful idiot. And who are you? Political piglet. The politics is a new mira muana. Same way.
Saving you mira muana.
She send a confidence we have, my day. Balonzi bambi bacha na bote vase. Na balonzi munyi mira muana. Same way.
Saving you mira muana.
Kukera kwevuma. Mabloga mukore. Balava musala. Banava tomera. Moko itakulia, muna zulia. Zikadi bagula, chivina talina. Kona sichanisi, mpologo mazilia. Kaza nyama kesi, toko kachakuna. Baku blue tick, the real question is hani ya kuwa all accessory.
Zemu nye mira mwana.
Hani ya kubia mzee.
Zemu vobe. Yeah, yeah, yeah.
Zekera kusimu vijata nebiwa mu. Kanaka sika vengureda tenzi jia mu. Baga gane nyumira mwana, simo mubi.
Zemi nyumira mwana.
Oteka kusiteta sunumia neweba ka.
Okendo suku kapu macha sinajirala.
Na yaba tesi mnyumira mwana, simo mubi.
Zemi nyumira mwana.
Baba kusoso midi ya netivi bavuma.
Msajia chakuba zihiti waya galira. Nenga munu jia nyumira mwana, simo mubi.
Zemi nyumira mwana. Baru.